Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to bogi jande ga fandu hala Mamadou Samassé ko jam nyali sakrab hediwe. Imuji def puddi altinera hande do tateji leydi ndi fuf ardibe jande be holliti wiide ben hala ben hakilaji balti hakilaji yimbe do pe wala golleji de murtere ben musul en 15 octobre 2016 etawede fuf. Solo sabe tato Mali njawti ciagal ko mobile mabbe yabbi bombore Irande to minagaton nyande alande he on wottu goto kawrulal na wondi hebede hakunde jadin ko be yimbe dinanguru le circle koro ko buri ugnay temere njoy chapane ngeddom jimbe ngu ben jogi chatela chatunde ngure le lamu moti e wi goldirde alerte précoce chaban tate go ole temdar yimbe moti na hasndini don e don faabaaji nyamdu holliti horojo goldirde di ngon sembe ko warjo amen hande kikide alternate sappo e jeegom leru outi tan 2016 bismillah sakram ko badi ugnay temere do chapane tatton imotobe puddi betta ko ombe defule leedi ndi premier shugal kokala mayga hawri kabar mudun to jangirde chek amati janna jara bombo ko musul en 15 octobre 2016 na ngundi e mutre golle arribe jande be holiti wiide dabareji pianama pewal imuji di kedana ko ben kalifa goita do fetango alcc abdoulaye kassim
kebo andude jikke leedi ndi fu do modon woni sabi jango leedi e jungo sukabe kebo andude golle tari inta bingel adama
o do bataki tinnaare ngada do fewde yimbelne gondube wadde imuji di ka kanko premier ministre shogel kokala mayga woni ngaddo dum bete hande le o do wakati goto horejo gouvernement leedi mali utti enveloppe arande fuddugol imuji di shogel holiti wiide gouvernement leedi mali di ana wondi wadde ko waawi yalla imuji di ana wada fa feew
dan toutes les
régions ngaji malidi fu mi imini hejaabe jehi ton hudum sabi sabi laami be laamu hakundeejo o kuliti wiide laamu ko be na kaani tawde den sukabe la joina hakkile mabbe ana joina hakkile saaraabe mabbe kamari on don def dum do fu yalla ene keba resultat ngaji honno jidirde ni resultat ngaji lobbi
sujeji di moya imuji di ka ana wonno yiltaade de nyalaade bettiide ministre kumani do jandele leedi di wirfike do landon gol omo daalo yimbe ngabbe o do golle sidibe dede ousmane
aux parents d'élèves et aux élèves
sugabe lekol be saraabe mabbe be fuube ndarda mabbe joina hakkileji mabbe yimbe kebaama bonnobe hakkileji yimbe bami sije ngaji fa heewi anan bercha e nokkuji di fu denno be kebe andude mi ngana njoppobe dum gouvernement o wara anni golludo haani wadde fu yalla ana nangabe do gonde joni joni do jatti mi de ndarta gouvernement o wadan golle mudum sube kebaama du be gollete honno sariya wirini
le fuddugol le odo nyaloma arande imuji def narobe ka fu holiti wiide e be koli hore mabbe
sije ngaji tati woni ko min doka redaction o min sije tata ko woni ko bammi dum denagu male haata hal mudum ha illa ana jodi e o do def sabi sije o ko min doka dum ko mi fami mo mi golli dum mi mila ko muimi ko gasi mi mili hebu demo sanne
imuji defudi balde tati hani wadde
sagaram do tutu haklaji mo do kabar jom dongal bemba am facebook e twitter botu modo do macci ko fuddi beta ko to kayto no yeso hejabe laamu politinkobe halnan en pelle en daranide hakkeji to monten e ko nande mudun fanda mudun woni tuttondirde hakkilaji be do kabaru macci ko yalla hawrudo gooto landini kawrtal gal ngoni gouvernement kay merci corps ka bangal projet lafia mamadou koulibaly woni horejo fed halnan en kay kango do no mo jaa yimbele landini kartal gal keddan ko halni kedoda men to kayto mamadou samba jallo do fay sango alcc
il y a eu la tenue du forum local
au forum wadi le cercle kai baflabe kita jema nyoro kan yelemani bande tatiyale sapo le outil datol ido bangal woni ko wadani region ajidi ngaro wadde sapo e jego yade sapo jetti le outil le no comme no dirta chambre de commerce et de l'industrie de la mukai jidanga lim fa hefu anay le mudum yimbe le gol nobe lamu leji ndi ana hen fayoto kedabe leede sella jodi be leedi mali min noddi kejaabe bibbe leedi mali joodibe sella gombe le region kai tobe tawa le leedi ni e mangal mudum fu min noddi ameri en debbe min noddi yimbe kaboobe margal anya mudu woni faabaade e tewtude wartire jang nangondirgol hakune jangeli le region le moddere yimbe be fu
un contrat social
rafinde nagu boytaki fe lesa le wuddu leedi ndi do nde yiya fuf ben di moji na ngade do habitibe e civil en ka dum fufe tawede to korotun jamare gelle de nangunde imadraji kaltidal yalla jam e dewral na hewte keddan ko ben aissata jare do fe sangal sisi
taton warama wobbe barmi do woni adadu bonanda bomboje di mobile soldats en nabido mudum le lamu menaka odo bonanda kenye wadi hakune aeroport kan kan soldats en gondo menaka kabaruji bilide denna ko holti wida force takuba sauri barumbe be fu fade mabbe natere gawo dido kabaruji goti holti wida lugogoji ana wondi wadede yalla yimbel ngabbe odo golle ana ye le lamu mopti yimbel gombe le bale societe civile geni dinankuru le cercle koro ka holti wida won kaldal kaural ngondudo hebude lawul ngoro fa sinine hakune yimbe le gendi kan kejabe yimbel koltabe wida gubbe terroriste dum e tawede mudum fu le region segu cercle nyono yimbel gombe le geni songo emi kebi haldude mudum en ka holti wida gendi ni fa hande ana udda ebe nimsiti ko fay goto wawa nadde fay goto wawa yaltule le gendi ebe kasindini e ledde ngure fa yetondian ko dum tawa fu kabaruji eurodi to soldats en lady malika holti wida won imadraji bangal dena ko gondudi wadale odo nokku yalla jamande hakkilaji mu en ana walta
fulta wi de hetama alternaire beta alternaire de to kawlak ton leedi senegal tiagal mbien accident lati do sababu yimbe nayo mbien may tiagal mudu bundaji kewdi ngadi hakune jamare leedi senegal e kanyam malinkobe transporteur en leedi mali lan hajabe leede didde mbien wadi noddo go fewde mabbe bangal sawrare so bento dakar to be hulti wiide horgol wadate yalla kala gonbe dido bunanaji nabbe yoso sariya e wi mbien kabaru kebadi tondun men horgol ben dawul fuditi beta ko tiagal ko sinda non batte dido men batte dabariji denagu fande le kabaruji ko buri unyaaji temere joy unyaaji chapande jeddo yimbe biannana le tiralaji ngura le lamu muti e wi horojo gullirde alerte précoce lolido sap ka non pelle halnan en holiti wiide dido jatiji di na le ko wodi tun ko hakika e wi Ousmane Barke Diallo tiralaji ngure na bianna chatti sanne le nokuji kewdi region o kedana ko hanni alcisse do foitango kanko kadan ko ben alcisse do fanko ko ablakasi
beedade dido tiddalaji nawdi ko buri yimbelle ujnaaji jeenay woni kasindimbe e ngure no yaawri de region mopti dum woni le temdere fu chapantate go Amadou Djire coordinateur fedde mom no dirta system d'alerte précoce sap
ujnaaji temere joyi e chapande jiddi nay fa e seeda woni yimbe kandube ko nyaama e le leedi meden di tiagal dum do ana buri ujnaaji chapande jeena e seeda woni yimbe julbube be ka fu ana kaaja faabede nanu mere anni fiande be debere yala dum do ana immo
odo adadu kwa ana fandi sanne no holitiri wiide goto e fedde societe civile de region levi mako so dabereji kantidi bama kano yaawiri tiddala rafi ngure o ana waawi hewta region o fu Ousmane Barke Diallo de societe civile mopti
mi hakilla no burdum bonde mi yolbere tiwde e ko wadino joni hunde wadi ko heddi kone hande le femaito le sebarato e demal antidi yimbe fani doga dum kakado camion ngaji hebinte dabaji an ya e so boyi nan non daba fay goto yetake leendido e fuddi ne han kudwar na
jippinde hakkilaji yimɓe wiide hoorejo laamu hakkundere o kanko colonel Assimi Goyta o fuɗɗino feccugol ngure tonngaji debe tati maaro gawri mbayeri hakkunde yimɓe ɓe rafi ngure hewti le oɗo nokku lewru ɓettindu
kañum won ko premier ministre tilke dawol makko le laamu segu le balɗe tati sugel kokala mayga yiide ndemoɓe kañe dun pelle kewɗe région o hewtagol ndenagu wonno mawɗo e sugullaji yimɓe nokkuji ɗi mo ye e muɗum keɗɗata koɓen mariam kulbadou fosango alcisse abla kasi
jaje ba laamiɗo fedde mo mi noddirta chambre d'agriculture de ñono ana wonno hakkunde nelaɓe ɓande segu yaade jabali ƴaɓɓorade ñono o holiti wiide himmeji yimɓele ndemoɓe ka fu gotu
Allah jawi to wari halan président transition sécurité wada yimbe keba pofta
sinyingol kaldal kawral hakkune gubbe jihadin koobe kanye jamarnde wana dabere lobbere e jodi yogabe wajibi kina soldats intawe nyono buri fu tiagal mayo segu to woni hakkille kanko Seydou Jabate goto e amir en segu
jamaado o bami fayide e jadis en min kaldi min kawri ka lewru fu ko min kawri ko daya ngaddo goddum kasi so ni militaire en be ngarali do ko hala ko ko hawra ko anniyaji lobbidi wala fu ko nafata sabi jama o holata ko
tawere imadraji ngaradi bangal tenagu di fu jamarnde kana wondi e kulol fala nyaloma hande lewi kanko jaje ba hechi kenyi galleji noga e jetti woni e gube ngeni chenchen bugu so yehi sudo yi nyono
bangal yewtere sembe caldi fedde basket rewɓe leydi ndi ɓami coupe mabɓe jettoɓo fafreɗen afro basket U16 caggal kuɓe kawi égypte mbiyanno leydi landiniɗi kawrital ngal bangal ɓe keɓali duuɓi sappo e jeenayɓe malinkoɓe caami yesso hongrie wattu final pamaro so figol ballon mali e rwanda memodiranno ñande 3 lewru septembre warwuro ndu to agadir mbiyanno leydi maroc yo bangal éliminatoire quatre 2022 keɗɗannokoemen e sef gajigoɗo fay sango alisisi
ɗum e tariki yiggol hakkunde équipe rewɓe leydi mali kan afro basket U16 eglon en leydi mali hawi leydi égypte capan jeego e jeɗɗi capan jeego e joyi jon woni cili jeɗɗi eɓe keɓa ndeɗo darne to worɓe to leydi égypte hawi leydi mali capan jeego e tati capan jeego e ɗiɗi lerngaji seeɗa caggal muɗum le leydi hongrie le final tuskel fiba U19 piyoɓe basket leydi mali ka hawama capan jeego e jeɗɗi capan jeɗɗi e jeɗɗi leydi mali darde nayoɓal heɓi le oɗo compétition jon woni go'o juuɗe leydi afrique yettade ndeɗo darde fédération malienne de football ka holiti altinerde wiide figol ballon hakkunde mali kan e rwanda waran waɗa agadir le leydi maroc tati lewru septembre ngaroru ngol ɗo figol ballon ana hakkunde éliminatoire coupe du monde kanɗo wadde qatar le hitande 2022 le wi fedde fema foot sottingol hakkunde ɗeɗo leyɗe ɗiɗi yaade leydi maroc saabi ko stade 26 mars leydi mali ndi wondi mu'intinede nde oɗo wakkati
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sagrabe le kabaro yamne région gadi yama to kita ton holtama wiide ben hakke ton uji sappo nyamri totama kenyan sappo jolir outi yimbe talka commune sibbi kille ngal do dokal lamu ojo bangal ben faaba ben yimbe le hasintibe mandaji di yimbe totabe be beltanke dokal ngal be dow donke dun leedi di bangal hewta jom dum timita kabaro yam hande sagrabe mitun tan baba sarfo humtade do bembar amen 3w.78.org madu noddon gamu 37320 do sede yotre meden magazine
sido tamani
yewtere meɗen magasine hannde ana fawi dow hitande ko kanko mbiyen laamu ibeka o saami danno kanko mbiyen imrana kilou maygam ko heɓani keɗɗan fayitaw mi hoto yo en kiri jam ewi fedde dental haalnana en leydi mali weltere fof yaaka e ley jogola laamu o hitande caggal hippigol laamu ibrahima bocar keita e wi mabɓe laamu koɓe juuni ɓe mbawali fa hannde hinnade himmeji ɓiɓɓe leydi ndi noon ko noon ɗum wonande ndenagu deƴƴere leydi ndi keɗɗana docteur adama trawre kanko woni hoorejo ndeɗo fedde
fa hannde so gonga e jiya e wayijere mawde e kibarno leydi ndi hani durirede ni saabi tiiɗallaji ɗi ana mawni sanne sanne ɗum saabi binta hono ko yimɓe daratata laamu o ko ɗum fuu ɗum wawa heɓede wakkati goto an ka ƴiw hono ndenago joni hono ƴewde sériyaji leydi hono gasirta malien ɓi mali alhaali muɗum wayltaki
yo haalaji ɗi gonɗini politinkoɓe e wi parti yerema tiiɗallaji leydi ndi ɗo wayra ɗo woni bangal ndenagu keɓal e ndugal sériyaji hamidou doumbia secrétaire politique ndeɗo walde yelema holtiwide ko heewi na heddi gollede wonande kamɓe laamukoɓe transition ɓe
fa hannde so gonga e jiya e wayijere mawde e kibarno leydi ndi hani durirede ni saabi tiiɗallaji ɗi ana mawni sanne sanne ɗum saabi binta hono ko yimɓe daratata laamu o ko ɗum fuu ɗum wawa heɓede wakkati goto an ka ƴiw hono ndenago joni hono ƴewde sériyaji leydi hono gasirta malien ɓi mali alhaali muɗum wayltaki
e wi kanko janginowo jande dowre baka biñi keita malinkoɓe jalti e wayde jikke ibrahima bocar keita yaade e dabare nde dartaki ka ɗum fof tawede kanko dunke politique woytike rafi dewral sifa laamu joni o
lo keɓeten tagñaral alhaali malien en wayltiki tan sa ƴeewi nde iɓe ka wonno e laamude yimɓe jukki mum fuu ko timmi hannde ne aɗa wawi hono ɗum wayltiki ni nonnoon ko donkuɗum en heɓude tan yallah ɓiɓɓe mali an nangodira junngo e junngo ɗum ne en donki tafo ɗum ɗon e wawa heɓede wakkati goto
ka noon ɓe fof na jaɓɓi wiide jaati ko heewi na heddi gollede ka fa hannde ɗum wonko gikana wonandi laamukoɓe heyɓe ɓe